nilenga ngiyamaziyo wangithenga nginani eliphakemeyo nginani eliphakemeyo onyama 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 yondeni gachu
Nani eli para meo